300 most important Norwegian adjectives 226-250. Unable.
Ikke I stand til.
I'm unable to help you.
Jeg ikke I stand til å hjelpe deg.
Gray.
Grå.
Anna has gray eyes.
Anna har grå øyne.
Bold.
Dristig.
It's not always a good idea to be bold.
Det ikke alltid verdt å være dristig.
Tricky.
Lur.
We think this is a tricky question.
Vi synes at det et lurespørsmål.
Sincere.
Oppriktig.
I apologized to her sincerely.
Jeg ga henne en oppriktig unnskyldning.
Deaf.
Døv.
I've been deaf in one ear for about 5 years.
Jeg har vært døv på ett øre I nesten 5 år.
Unhappy.
Ulykkelig.
I was very unhappy and didn't know what to do.
Jeg var veldig ulykkelig og visste ikke hva jeg skulle gjøre.
Lazy.
Lat.
You are the laziest person I've ever met.
Du den lateste personen jeg noen gang har truffet.
Narrow.
Small.
This street is too narrow.
Denne veien for smal.
Elegant.
Elegant.
Sarah is always very elegant.
Sara alltid veldig elegant.
Various.
Forskjellig.
There are various types of chocolate here.
Det forskjellige typer av sjokolade her.
Mature.
Moden.
Alexander is very mature and responsible.
Alexander veldig moden og ansvarlig.
Bald.
Skalle.
My best friend is bald and very tall.
Bestevennen min skalle og veldig høy.
Sandy.
Sand.
There are sandy, as well as rocky beaches.
Det både sandstrender og steinete strender her.
Fragile.
Sårbar.
Bjørn has always been fragile.
Bjørn har alltid vært sårbar.
Greedy.
Grådig.
He's very greedy of money.
Han veldig grådig på penger.
Unfair.
Urettferdig.
Life is unfair.
Livet urettferdig.
Overnight.
Over natten.
It's impossible to change everything overnight.
Det ikke mulig å forandre alt over natten.
Pleasant.
Hyggelig.
It's nice to meet you.
Det hyggelig å møte deg.
Vain.
Forfengelig.
Knut is very vain and only thinks about himself.
Knut veldig forfengelig og tenker bare på seg selv.
Petty.
Ubetydelig.
It's just petty reasons.
Det bare ubetydelige grunner.
Sleepy.
Søvnig.
I was sleepy so I went to bed.
Jeg var søvnig, så jeg gikk til sengs.
Wealthy.
Velstående.
Matthias comes from a wealthy family.
Matthias kommer fra en velstående familie.
Pale.
Blek.
Sylvia looks very pale.
Sylvia ser veldig blek ut.
Neat.
Ryddig.
The room was neat.
Rommet ryddig.